E rau rangatira mā, tēnā koutou katoa. Ko te raunatanga wakāra ahau me ngā kōrero o te wā nā te pūtea tautoko a te māngai pāo. Kei ngā kaupapa e hwai ake nei. I rere aere te wanaungatanga ki te wānanga o Taiea tai o i 2023. Me waka nui ngā unga wakatairanga i te reo Māori Katika, ā ka mutu tātou ki ngā kōrero a kinakina o te wā. I rere aere te wanaungatanga ki te wānanga o Taiea tai o i 2023, ko ia te kōrero a te pou wanake o Taiea tai o i, ko ia ko Sophie Tukukino no muri mai te kaupapa tūwai ki takapua ia marae ki Parirua no te wiki nei. I wakarauika ngā tauira tai o i no ngā kura a iwi o te motu ki te wakanui i te reo rangatira mā te a kinakina mā te ako waiata anō oki. Hei tā Tukukino, ko te no o taia ngā tai o i ki ngā āuatanga o te ao Māori, tēti i o ngā tino painga ki aia. Anei te reo a Sophie Tukukino.
Kai whi mai nei te noho ngā kura tikau mā toru kua tai ki runga o Purirua ki raro i te tāwharautanga o Ngāti tō rangatira i ngā rangi kua taha ake nei. I ngā tō i noho ōkawa mai mātau, whakanui i noho ōkawa mai mātau i ngā kaupapa. I ngā tamariki kōrero ana mō ngā pāinga, ko te pāinga nui, ko tono, tino rongo nei mātau, ko te whanaungatanga, ko te noho tahi, ko te tākuro tahi i runga i te nākau pai.
Me wakanui ngā unga wakatairanga i te reo Māori Katika, ko ia te kōrero a te tumu wakarai i te taura uri i te reo Māori a ngā hiwi apanui, i mua i te kapinga o ngā tono o ki ngā tō ureo Māori o te tau a te pō anare. Hei tā apanui i nā te nui o ngā mai e tutuki ana i te motu i te awano o ki te wakamana i tō tātou reo, anei te reo a ngā hiwi apanui.
Te mea nui, he nui ngā mahi, e mahi ana i te mata o te whenua o te ika Māui o te Waipaunama me ke huri i te motu, ngā motu rānei o te whenua nei, kia ora noa i te reo Māori, kia whakahokia āia ki tōna tūranga rangatira, hei reo kōrero o Iara, mō te hunga katoa ahako kōwai, Māori mai, hainihi mai, Pāhe mai, waiake. Nā reira, hei whakautu i te whakaaro, me tuku tohu ki nei tāngata, ki nei toa, e whawhai nei, e oke nei, kia ora no tō tātou reo ki te mata o te whenua nei.
Ko te para au tonu te minita auora a tākuta Shane Reti, i te ia o te kā wanatanga au kia waka korea ngā wāanga au o ngā ture aua i kore, ko te te i oera wāanga, ko te waka itinga o ngā toa oko tūpeka i te ono mano hurinoa i te motu nei ki te onorau noa i hoatu i te hūrae o te tau e tū mai nei. I tā mātou hōtaka parakui i a Pākiwaa, i ki a Reti kei te a wangawanga e te i tāngata ki te wakatika ia te nui o aua toa e a hei ana ki te oko tūpeka, ka wakapiki ake te nui i te tai ara, ka pā ki ngā toa e toi ana, ki o rātou kaima i oki. Hei tāna tāpiri atu ki tērā, ka pua waitea pea te mā ki te pango mō ngā hikereti. Hei tā Reti anō, e kua ana ia, ko te eke aere te tau o te unga kai hikariti i Aotearoa, a kei te ū te kāwanatanga ki te kaupapa wake iti, te nui o tauahunga mā te momireu. I tū tēti i wānanga kai karanga ki te marae o wakapara i ngā rangitata nei, he wānanga e aro nui nei ki te waka wanake ake i ngā kai karanga o te roe o Oangarei, he wānanga e ngana ana kia ua mai ko te kaa o te rāngai kai karanga o te roe. Koia te kia tēti o ngā kai karanga i te marae o wakapara, koia ko te pora kaupara, me te aha koia nei te wā tuarua kutu tēnei momo wānanga. Hei tā kaupara he mahi ia aora o te rā te mai karanga, koia te tou o te mana o te wāine.
He wānanga mō ngā wahine, ngā kai karanga, tō rātou mahi tū ki ngā kuahau ngā marae ki konei. Koina te mea nui, kia whakaako ia rātou, ki te mahi wera momo mahi. Nā rātou anō e noho ki te marae, te ao te pō, te ao te pō.
He oi anō rā e te iwi kata uri atu tātou ki te kaupapa a kinakina.
Tune in to Pākiwaha, current affairs from a Māori perspective, talking with the movers and shakers in te ao Māori and hosted by Dale Husband. Weekday mornings from 7 till 10 a.m. You can catch Pākiwaha on the Whare Kōrero app, iHeartRadio or YTNews.com. Pākiwaha is supported by New Zealand On Air.
e mungo iwa ana a Kurtz Capewell ki te wiki tōrea kemu, he tangata pukumai, he tangata ihu oneone. Hei tā te kai ako matua o ngā tamatoa hei tā Andrew Webster, ko e ngā pūkenga ato rātou kai tā koro hou I tino tumeke ai ia. Nō nana I tonu wakatau ai te kapa mā te pō I pukamata, ku aina ia a Capewell e toru te koutou te pakeke mō ngā tau e toru e tū mai nei a katimata I aia nei tonu. Hei tā Webster tonu I paitana maita I kia Capewell ki ngā Penrith Panthers a katnui te ira ira o ana ue ako mō te kapa. Ko ta irau e toru te kaumā iwa ngā tukinga kai te tātua o Capewell e rua te kaumā ue tū a Napiro. Ko te kapa tamatoa tana katapu tua wā I te wakataitai I NRL. A kāti ake e rauranga tirama koeranga ko I ngā pūrongo o te aora nei tēnā koutou katoa.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.